Another DJ Luna beat masterpiece.
All day.
It's a DJ Luna.
Chris Truth, yes, Matt.
Real time records.
Okay, Charlie Wembe, Idio Mari Pachalo. If in to Tafia Kosala Muri in a way. Why Mala to Shafia Muri in a way? No ku survive, that's Muri in a way. Charlie Ponsa, Kamula Bafashi. Babondi, Umuta Bafashi. Namadia, Imafia Bafashi. One day, Tukakumana, Fekuntashi. Charlie Ponsa, Kamula Bafashi. Babondi, Umuta Bafashi. Namadia, Imafia Bafashi. One day, Tukakumana, Fekuntashi. Nokubako ile, Lompamulandu wenu. Mangu shishefe mumubela wenu. Narishi batete nkwanishe kwa wula fenenu. Nepo mwala lalesa avenenu. Temi fulu kafe imwe mweba fiashi. Flamba fileto na inepaba fiashi. Wai ukutushafe kwa wulo kulaya. Yema yo inena shala no ulanda. Epo mwaila shakwa tapo mutende. Mayota tamu arisendo mutende. Lesa katula koshane mulanda. Mufumepo no mutima wa bulanda. Tukumune ni filemba mweka wumba. No kukosha imitima pa wafyashi. Tusungeni imwenga wafyashi vesu. Nepo wala lalesa muwe nao. Yaliposa kwa wula wafyashi. Babondi umuta wafyashi. Nangumaria imafe wafyashi. One day tukakumana fe kontenshi. Yaliposa kwa wula wafyashi. Babondi umuta wafyashi. Nangumaria imafe wafyashi. One day tukakumana fe kontenshi.
Yalikosa kopo baila bafyashi. Kumutima takuputuke chifukushi. Pamenso tashika kukenkanshi. Ndalila na donse finshi na rufyanya kanshi. Natisi ya isetika libafana. Fana wanga nishakali mumadaipa. She never ever even got a chance to call you papa. Kama funo lila whenever she sees your picture. Even though you're gone, you still live on. In our hearts, in our minds, your memories live on. Till we meet again or when we reborn. You forever in our hearts are never way gone. Thumbs up, kuri mzimai, she's a genuine hustler. Pushing us all through the night until we met the dawn. Amai itagwata zona mlungwa midali seni. Amai itagwata zona mlungwa midali seni.
Yalikosa kwa wula bafyashi. Babondi umuta bafyashi. Namumaria imafe bafyashi. One day tukakumana fe kontanshi. Yalikosa kwa wula bafyashi. Babondi umuta bafyashi. Namumaria imafe bafyashi. One day tukakumana fe kontanshi. Yalikosa kwa wula bafyashi. Babondi umuta bafyashi. Namumaria imafe bafyashi. One day tukakumana fe kontanshi. Yalikosa kwa wula bafyashi. Babondi umuta bafyashi. Namumaria imafe bafyashi. One day tukakumana fe kontanshi.